常温转的。
jirhan galchuma folin sanaga viyo fan oromo viyo ton toro re jaga sujirtan wandiyo tanu jannag to kirde bine itne sanit tim ansoro ala khet wandiyo tanu janna wala rafu folit sanit tim wanam sanit hoppe sun kunene wanam maji hudani jati furani torbati barkum la mafdi dami to kot walur mam marsanit sanit tim ududiyo tanu janna khaysa gito kono khan namon nutim
አፋኒ አይን መንመሪ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፈሎሲ መንመሪ በከቦታ ቢየቲ አከ ካቢኔት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፎየ ሰማሄራ ድግደም ሸነፋት ፈየደሙዳን ፕሬዝዳንት ቸፓይታራ ካሱ ከያደ የሱ ጅሩ ተውዱበታል ያለለ
ሄራ ፊ ዴሞክራሲ ቢየኬኛ ኤጉም ሰጎቹ ፈተተማን ተርካምፊ ፉደቹ ቀምና ሰበቢንሳስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሶዳሂን ኦርሌ ኡማዋን ጅራኔፍ ጀዳን ጉያጉያ ዋን ሪፋሲሳን ዴሞክራሲ ቢየኬኛ ረት ዳጋማ ዋን ጅሩፊ ተርካምፊ ፉደቹን አካምበር ባችሳ ደጀዱ ፖሎሲን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋጅራ ከገዲሰን ጋፈቹን ኩን ካንዱፈ ሮቢ ደርቤ ጎቻ ሆከራገ ገፈመፍ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትጋፈተማዳ እንጂ ረደደበ እገዳጋሜ ቦዳ ካም ፕሬዝዳንት ማ ዩናይትድ ስቴትስ ፍለተማን ጆ ባይደን ትራምፕ ይመተሙ ቀቡ ሰጀዱ ረት ጨልሰኒ ላሉዳን አመጂ ድግደማ ካሴ ሆገነ ሃራቱ ቢየኬኛ ጥፋ ጀዳን ትራምፕ ዴኛቲ ዋጅረ ገዲሱ ፌሮጅራን ካናት ኢቱበሪ ቡልቺንሳ ሳኒን ጡምራሚንዱራ ሰነኒ ሂማናን ረቲ ሀበነሙፍ ቶለጀቹሳፍ ጫራቲ ቆጅራ እርገ ትራምፕ አንጎ ገዲሰኒ ቦደታ ኡማል ኩኒስ አማን ቦድ አንጎ ሞቱማ ትራምፕ ለሙ አከን ያን ጎቹፍ ጅራ ዴሞክራቶን መነመረ ዮጥቃት ዲብቶኮ ሰደተም ሂማታሙ ቀቡጀቹዳን ሰገሌ ከነኒ ጅራን ጋሩ ለኮፍሲ ኩንጥቆዳ ሲንሶተ ዲባ አፍሪ ሶዶሚ ሻንቃቡ ከሰቲ ዮጥቃት ሰገሌ ዲበለማፍ ኩደ ሰደት አርገቹ ቀበን
ከታይታ ገለክሳ ጅራን ሆገናን ፖሊሲ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቨን ሱንድ ቶርበን ደብረ ሆከር ዋጅርቻ ዩኤስ ካፕቶል ጀደሙረት ገገ ሰሙዱራ ሎልቶን ኤግዶን ቢዮሌ ሳዮካን ናሽናል ጋርድ አከቆፓይናን ኤገን ጋፊ ኤሱ ሳኒቲፊ አንጎኒ ትከነጋ መነመረ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ መነመረ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ጅራን ጋፊ ሳኒፉራቹ ዲዱ ሳኒ ዱበተን ስላሎልቶተ ኤግዶተ ቢዮሌሳ ዮካን ናሽናል ጋርድ አቺ ቀምነቴ ጀረኑም ናንሴኑ ቫንጋነ ካራቲትስኔ ጣበቶተ ዋይሎተ ኬኛራ ሁምኖኒ ነገጉም ሳደበለታ አገኑፍ ቀቀበኒት ኤጉኒ ደንዳማቱሬ ጀደን ሱንድ ኦንዳሎራናን ኤጉም ሰመነመሬ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ስተንገር አንጎተ ኤጉም ሰቢዮሌሳት ከራጀጀ ስርናቲን ኢንታኔን አከሳን ዮተሪ ረኮኑ መመጀጨ ኤግዶተ ደመቅናን ቱርሲሰን ኢተንዱበደ ጀቹሳኒ ካን ኤራን ሱንድ ኮንዳሊት ከነጋ መነመሬ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ፖል ኤርቪንግሞ የሮ ሂሪራ ባኒት ራኮ ኡሙ ማሉ ጀቹ ዳና ጀጀስና ከየሮ አተተማ ባሱን ማልፈከሳ ከጀሩረቲ አከሚር ጋሪን ኢትንዳጋ ሚንዱበተን ሱንድ ታቶ ኦፍ ቡልቻን ካሊፎርኒያ ዱራኒ አርኖልድ ሽዋንዝኔገር ዳምሰ ቪዲዮ ወራበኒ ኤኛ ደበርሰኒን ሆከረን ኤኛ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ጌጌ ሰሜ በላለፈቹዳን ሶበ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዱበታ ቱራንቱ ኦከርቸ ከካሴ ጀረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍለኖ ሃለ መዳላዋን ጌጌ ሰሜ ራበይ አርገኔ ገረገልቹ አከበር ባደኒት ከዱበታን ሽዋዝኔገር ኡመተ ዶጎ ጎርሱዳን ፎንቆልቸ ጌጌ ሱ በርባደ ጀቹን ቄቀን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ረጋቀ በተማ ተኩመሌ ፍለኖ ጋፈ ሰዳሰ ሰዲ ጌጌ ሰሜ ሰነ አከሞኒት ዱበታ ቱራን ኤገ ደግርቶኒ ሳኒ ሮቢ ደብረከነ ወከረ ካሱዳን ዋጅረ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ቱምናን ሴነኒ ቦደገሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዳምሰ ቪዲዮ ዳን ደበልሰኒን ጎቻ ሰነር ባላለፈተኒ ታይታ ፕሬዝዳንቱ ማሳኒስ ጉፉ ተኩመሌ ደበርሱፍ ከሮጀተን ተውዱበተኒ ቱራን ሆገናን ዲሞክራቲ ከመነመሬ ሙርቲ ሴራ ዮካን ሰነቲ ዩናይትድ ስቴትስ አባኒ ሴራ ኤክስ ዙካ ዩናይትድ ስቴትስ ጎቻው ከራ ዋጅረ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ቱምናን ሰኑ ያለሙ ከሚዩ ጭምናን አቆርዱፉ ዋሚቸር እየሰኒጅሩ ቅንዴስቶ ነግቶኮ ከነ ለሚሌ ፈያለይ ረጀናን ሳኑ ፍሲ ሶፊንጀደን ኦቶስን ሙደመ ፕሬዝዳንቱ ማበረከናን ጌጌ ሰሚን ጉዮተ ሰዲዱ ሰኒ ጋፋ መጂ ኩደ ቶርባ ሂደኖዳን መጋላሌ ኩታብየቲ ሁንደከ ሰትሪሩራፍ ዋሚቸ ጎቻ ጅረንጀደ መጅራ kadhaa jirta radio sagale Amerika saganta afaan Oromoti. Abbanni Facebookii fuulawwan Facebookiilee mootummaa Uganda ka Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. Akkaawuntiileen Facebookii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Uganda keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi Facebookii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaan bal'aa United States keessa mar'effate kun caasaaleen akkaawuntiilee Facebookii cufaman kun kan ministirii odeeffannoof teknoolojii kominikeeshinii mootummaa Ugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Ugaandaa Don Wanayama Facebookiin dhimma filannoo Ugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Ummanni Ugaandaa filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveniinii fi kaadhimamtoota kabiroo isaa waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'uuf filachuuf jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Qoodii waraanii Eertiraa lola Tigraay keessa qabu gaaffii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanni Eertiraa loosuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Salamoonii qopheesse jalannee nutti.
Aangawaan waraanaa kan Itoophiyaa torban darbe humnootiin nageenyaa kan biyyoollaa taate Eertiraa Tigraay keessa seenuu isaanii dubbachuun isaa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif taajjabdoonni biyya alaa ragaa saatalaayitiin dhiyeessan deeggaree jira.
But the truth of the matter is that many of us knew from day one.
Dhugaan jiru hedduun keenya guyyaa isa jalqabaa kaasee Eertiraan keessaa harka qabaachuu ishee beekna turre. Gidduu seensi Eertiraa kun garuu waliigalteen kan ta'e mitii kan jedhan Awet Walda Mikaa'el Yuunivarsiitii Queen Ontaariyoo Kaanaadaa jiruuf piroofeesara seenaaf qorannaa guddina addunyaati. Yaada kennaniinis.
This looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying to
toftan kan hojirra ole fakkata samootumman Ethiopia jedu kan humnootin Eertiraa ituna feeramin kutaasana lixan jedu walin walfallessa jedan kanamales mootumman federala kan Ethiopia dibarra jiru laafisuuf mala barbaaddate fakkata jedu itu karorfame hinqindaayin hedduminaan akkas ittirmaachu hindanda'an ka jedan professor Walda Mikaa'el kun immoo ifatti itoo hin taane afeerraanis ituun dhiyaatin muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ega wal ta'anii booda irra hedduun isaanii jeneraalota ka ta'an hoogganoota gameeyyiin gaggeeffame jedhu. Baatii sadaasa darbee walitti bu'iinsi ega jalqabame as mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf mootummaan Eertiraa waraanni Eertiraa lafa Itoophiyaa irratti sochiin godhan hin jiru jedhanii turan. Major General Balaay Siyyuum ajajaa waraanaa gama kaabaa baatii muddee darbe keessa walga'ii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame irratti wanni dubbatan isa mootummaan Itoophiyaa jedhe wajjin walfaallessa. Walga'ii kanarratti wanni dubbatanii fi viidiyoon waraabamee ba'ee sabaa himaa hawaasaa irratti duraan ba'ee ture. Roobii torban darbee immoo barruu Addis Standard jedhamu kan torbanitti maxxanfamu irratti ba'eera. Marsariitiin addunyaas hedduun argateera. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum akka jedhanitti.
Makalaakaa saraayit waannanyaa otoroko lu'aalaayinnet maaskabbar. Lu'aalaayinnetaachin daannaaskabbir maan taasawu kun maasabaalabbi. Lu'aalaayinnetaachin yetabbaqaa.
Ergamni raayyaatti isaa inni guddaan abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuudha. Garuu eenyu daangaa akka ce'e loltoota daangaa eegaa turan akka eenyu ajjeese beekuun barbaachisaadha jedhan. Waraanni biyya alaa kan barbaachisaan taanetu seenee jedhaniiru. Kun biyya keenya waraanni Eertiraa akka nu gargaaru gaafachuuf sammuun koon eeyyamu kun dhimma biyya keenyaa keessaati rakkoo dandeettis hin qabnu jedhaniiru. Bulchaan magaalaa Maqalee Haaraan Atkiltii Haayila Sillaasee waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti akka ba'aan gochuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan kallattiin afaan isaanii nutti man jechuudhaan jiraattotaaf ibsan. Yeroo wal waraansaa sana waa'ee milishoota Amaaraa fi waraana warra kaan irratti ibsa akka kennan kan gaafataman bulchaan magaalaa Maqalee waa'ee waraana Eertiraa kan jeneraalli nutti man sinii ibsaa jira jedhaniiru. Waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa keessa seenuu isaa malees baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessa qubsiifamanii turan haleeluun akkasumas butanii fudhatan jechuudhaan himatu taajjabdoonni addunyaa. Eertiraarraa kan baqatan lammiiwwan Eertiraa 1960 ta'antu Tigraay keessa jiraataa ture. Senatarri Yuunaayitid Isteetsi Koori Bukariif Senatar Taadiyaang ibsa walii wajjin baasaniin sochiin akkasii akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Baqattoonni Eertiraa kan Tigraay keessaa waraana Eertiraan ajjeefamu butamuu fi humnaan gara Eertiraatti deebifamuun isaanii gabaafamuusaa akkaan nu yaaddessee jiraa jedhu. Kana malees namoonni lafa nagaa ta'etti dhiyeessaa jiran akka biyyaan baane ittifamuun yaaddessaa ta'uu hubachiisaniiru. Gabaasaaleen duraan ba'aa turan waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuusaaf dipiloomaatonni ragaa saatalaayitii waan dubbatamaa jiru gidduu seenanii dhaggeeffachuu akkasumas kan namoonni waan akkasii narra ga'e jedhanii dubbatanirra gabaasaalee ba'an argataniiru. Boodarra dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhame kana akka ibsaniif gaafatamanii akka jedhanitti waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuusaa gabaasa qabatamaa qabna. Kanas akka dhimma jabaatti ilaallaa jedhan. Waraanni akkasii battalumatti akka ba'u gaafanna. Dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan Tigraay keessa akka jiru gabaasaaleen ibsaa jiran. Gamni hundumtuu mirga dhala namaa kabajuu fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuu qaba. Nutis taane michoonni addunyaa qorannaa walabni gabaasaalee ba'an irratti akka gaggeeffamu kanneen itti gaafatamoo ta'an seeratti akka dhiyaatan jechuudhaan dubbiimaan ministirii dantaa alaa kun VOF barreeffama iimeelii ergee jira. Gamni hundumtuu nagaa akka buusan sibiilota yookaan namoota nagaaf akkasumas baqattootaaf eegumsa akka godhan gargaarsi dhala namaa rakkoo tokko malee Tigraay keessa akka seenu gaafachuu itti fufnaa jedhaniiru. Proofeesar Aweeteen VOF akka ibsanitti walta'iinsi humnootii Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu bifa hedduu qaba. Itoophiyaan xayyaaraan loltoota ishee fi meeshaalee gara Eertiraatti ergite. San booda deebi'anii daangaa Itoophiyaa karaa gama kaabaan akka seenan ta'ee jedhan. Duraan yeroo wal waraansi eegale garuu waraanni Itoophiyaa gara Eertiraatti dhiyeessee sana booda gurmaa'anii walitti bu'iinsa uumame sanarratti haleellaa banan jedhu. Proofeesar Aweeteen Eertiraan odeeffannoo basaasaaf meeshaalee waraanaa gurguddaan humnootii Itoophiyaa deeggaruun karaa gama kaabaa Hiwaatiin haleeluu ishee dubbataniiru.
Afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtan.
Artiist Yaadasaa Boojiyaa ogeessa giraafiksi dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Waashingtan godina Waashingtan jiruuf hojjeta. Yaadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Afrikaa Achiivment Awaard irraa beekamtii Meel Sooshaal Miidiyaa Infuluweensar jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tigristi Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Awards jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artiist Yaadessaa Boojiyaa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Boojiyaa. Hojjaan koo giraafik dizaayinarii. For University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights.
Hojjitti gama miidiyaa hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa irratti waanan hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irrattillee beekamtee argatee gabaafamee ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gamasani gaujin baye hubanno umu furato jechatu le lemiwana america guracha fi awasa kakenya la kofsan tinno tan biragawret qawa qabachu wanu badde dre media wasuma kiya fayedeme akkamita guggi fula akfayedemani jelqabe wan baye bersi santure hordoftoni kiya biye jiranille rafayedemani jiru jede yada kanafiga bad asni bekamti ku kanafkenne.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yaddesa gaati maatin ke maati qabso biye sani ke satti bakka gudda qabu ke sadufte haali maati ke ti gara hoji kana gara awasa hojjechutti wanni se sejira wanni sanirra kaati nittimtu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro, with Ambo area.
Ambo
so then I moved to
Yerun Dayu Nano San Wajin Datan Kaba. Samboda Daima Wagala Mate, a banki ya Jifam Nangara Finfinetigale. A banki ya Waramachav Tulama Hunde Sanke Satoko. Senama Tiki Yaya Chumbar Bada. Sanachada Garu, Ofiki Yafile, Ojibwak Abu Jechun Kabajerenamana. Senam Matiketi Jabinasifke Nagaru Sungahamiti. Namnundi Gaye of Hisatabachukaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's what I'm doing right now.
When my house is like this, to just like so, don't buy in. Say that like this, the fucking if back, manota dadalin indip the artidan. One in yuma Africa agarsiso in yuma hidet alota cake of us don't think an kani agarsiso. Oji wan suni namat dufesi gafatamo ofif tola oltumadan.
If it is for to cause attention to the issues, like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things, I usually do it from my own charity and my own time spent on that.
Oji sun imota dadarat tubanu umufte fakenyaf akaye romormi oromia kesa Black Lives Matter fa yeroki yafura denka faltima lebilisu mojeda. Yerona monni fakki wana dadda un fada fakkan kasuf nagafa tanimmo kafalchi seno jedda ujinki ya bayen garu imota wasumma rat asawa dadda gochu fada sana kakum sumaki ya nalgoda
speaking on the calls and things like that
barakana barama dume kana barhara jal kabne amma isa dume 2020 kitaba hojike agar sisus matan siteta kitaba sani mal himu barbadde mal agar sisu barbadde bayin nisa fakki da garwan mata e sena mati ke sena ke qaba malira ka te sura wan namota saniya ka fakkina masaniya ka kaste namota baye jira fakkenya fi mumme ministra Ethiopia na ma Dr. Abiy Qabe namota ka obbo Bakkala Garba Jawar Mohammed Dr. Marara nam baye qabda dubarto ta ke ses jiru baye ejol lenjiru sandruan hojjecha turte kitaban fuudun sun mal himu barbaade seena na timu barbaade malin kitaba kete.
The book is called The Art of Yaddesa Abuja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawar was traveling to
Matirin kitaba ke Art of Yaddesa Abuja jedama Amazon irat gurgurama sababin kitabiche barre sef Nia de tote ero jawar America ufe turetti hirira mormi sabala lefatu tuture. Ilalche siyasa jawar mormu bala lefachu rakomiti. Garu ero sanit immoto romo wantaan heddu bala lefachu tuture. Mak antani namoto wamu ufi wana dedat darbachu tuture. Shamarrech altu jadamtu garawal gayi deema turte arrabso guddatu shemudate ture. Surashi sanfud enfakki kase. Namni baayen sura san maaf kafte mali barbaachi se jerani nakekan.
Like a lot of people ask me that, why did you paint her? What are you trying to say?
Artiste adesan keek ni ratti dihaate sun dirqama akka artisti tirrajiru akka yaadatu xiyyeeffannuun anis akka irratti hojjetu isa godhuusaa ibsa.
If you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between because it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fulra kitabi charratti abbagadati jalqabe amma caltu takkasumas wantota kanjeda wanna no kenyettarginu kagari intani rattidu bachun dirqam artistiti namni aadaa kamirraallee dhufu maqabaleessiif sodaachisoon barbaachisa miti. Karaa biraatiin hojii kiyyaan namoota laalcha adda addaa qaban of keessaa qabaachuu agarsiisuun barbaada. Dirqama waan isaan hojjetan hundan deeggara jechuu miti. Garuu gumaacha hundaayyuu nan kabaja. Dhaloota dhufaniifan seenaa galmeessa ol ka'a.
I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaaba bara 2020 maxxansiisan as United States kutaawwan adda adda akkasumas biyyattillee deeme ummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame sangochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaatii fi hawaasa keessatti dhiibbaa uumuu an akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan immoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti qabatee jiraachuu isaa ibsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me.
Fuulduratti Oromiyaatti gaalarii artii nan bana jedhee yaada. Aadaa fi hojiiwwan artiif aadaa jiran hedduu kunuunsuuf haal lammatti hojiin beeksisaaf artii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman agas mara hawataa miti. Sanirratti hojjechuun fedha. Istuudiyoo banuudhaan hanqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota akka lammaa guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuufan tattaafadha.
Trying to fill some of the voids that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Oggota 16 darbaniif maatii isaa wajjin bakka jiraatu Seattle Washington keessatti hojii graphic design irratti bobba'ee haa jiraatu malee yeroo hundumaa keessa isaatti hawaasaaf gumaacha adda addaa godhuu akkasumas damee hawaasaa dhugaa ofii himachuuf carraan qabneef dhugaa isaanii dubbachuun fedhii isaatii fi mul'ata isaa ta'uu dubbata. Hojii graphic design tajaajila hawaasummaa, tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiheenya kana immoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa YouTube'tiin qophii qopheessee dhiheessa. Egaan artiistii Yaaddasaa Booji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Tigist Gammeeti, Niyuurkirraa.
Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaannaa amma gabaasa guutuudhaaf saayidaamto.
Ajjecha artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaa irra kan jiru irra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaani.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 2020 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jedhan obbo Tuuliin.
Ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokkoffaa irratti fayyaansaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaatiin. yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture. Qoricha malleeti kan jiru, yaala malleeti kan jiru, Mikaa'el Boranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii nama dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa. Akka isaanitti jiran kana poolisiin achi jiru waan homaa gochuu hin danda'uudha kan jedhee magaalaa sanaa bahanii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira jechuudha. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa hin jiran. Rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati. Mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii manni murtii akka lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitiin hidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa naannaa magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii. Manni murtii waliigalaas qarshii 2020 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokkorraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16 bara 2013 yakki raawwatan hin jiru. Ragaan abbaa langaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru. Maatiin fi abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafataniif komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye. Hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabani mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isaa kaarii meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmaree miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu Obbo Mikaa'el Booranii fi Obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaa nu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kan hafe kan warra kanaa maqaa dhiyoofte kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra kan hafe dhibee isaanii wajjin wal qabate odeeffannoo hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtan. Sirba Abbuu Jalaqqa kan dhiyeessanii fe'en achumaan nagaan nu gulaalla jenna duuba taphoolitii waldachaa naan soora alaqeeti. Nage sagantaa afaan Amaaraatti ittaan.